Wafuka sante mka
Akina popopa Zambia
My daddy tent
Uko yo
Nituru kusuni piten
Nitu kamburi
Ntaruka Ibumba pakari tente Fin piu skulu mafuni challenge ha.
Chilega fiari le firima Nefishira na pafirima Kasheni ya kuna kulala Kone mba bushi kutahirala
Chim chim kamari yanga Ushabale ni wauke ni wanga Ukele pari chili nda kulanga Na kusa mkulanga noti kumilanga
Mama mama mama
Takwe
Chipo, aba ichepe wa kuchupo
Chabela fiso wala posta Kuisa nganzi pamwela kuri shosta
Chibete kupopo mulume Wana makwen kwa malume
Ya ufobu suiririri Kuna takwa na ichila paka piri piri
Malu na chima na chikwepe Tatupali shofili mani kwempe
Chingata ni prisina la pena Chilega fiari le firima Nefishira na pafirima Kasheni ya kuna kulala Kone mba bushi kutahirala
Chim chim kamari yanga Ushabale ni wauke ni wanga Ukele pari chili nda kulanga Na kusa mkulanga noti kumilanga
Mama mama mama
Takwe
Chotana mwanza
hey.
Mama china mutare mwanza
Na china puka kaku kampeni Mwilekele shama shama kelo ya kampeni
hey.
Shiri na kaka tutendeke Ya ufafengo uro na tenkate
Rika mpawa mulumendo kushaka safu Na kutuma bonzo na kaka wafu
Ya ufongo wanguru Tende ule lolo kanguru
Reke teke seke ngenganga Deliva ukapano de ilanga
Chilega fya
Takwe
Tairada
Takwe
Pafirima
Takwe
Niakuna kulada
Urukutu takwe
Chim chim kamari
Takwe
Niwanga
Takwe
Nakulanga
Takwe
Noti kumilanga
Takwe
Mama mama mama
Takwe Urukutu takwe
Tele Young chita popo Bradford Katanov West
Takwe
Kit cash bash Asa My boy,
sock sock,
cop by the boss, wash 10 in a bossage.
I'm only godfather, a bell cheese, cut man.
Commander Chisela,
Prince Mat,
Casa Machine,
documentary,
white rock,
Miss Tiger,
Kellogg's team was a kumele.
Boss Peter Case,
it's a nix of a nyenge, twe, bro, man.
Wapa Mensch,
Kuri Nika Kumsela.
It got to be SMD on
TV. Wapa Mensch, King of Hostas.
Popcorn,
Commander Mace,
Ten Colors of Chan,
Wow Jambo,
Man Popizo,
Big D,
Taika Zambia,
Topi Cheese,
Takwe,
KSK,
Takwe, Takwe, Takwe,
Respect music,
Takwe, download this from
iLoveSMD.com.